niko sisi sasa, mama umekazana.
Hai mama,
hai Kenya na kupenda o.
Hai mama, hai mama,
sina kupenda o.
Maisha yetu kuwe blessed, mama Kenya you're the best. Tuongozwe na mapenzi, pamoja till the end.
Hai mama, hai mama, sisi
sasa. Mama, 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 Kenya.
Tuzidi kung'aa.